wasiwe, wasiwe, he wasiwe. Konumbune yuko babinshe, umba wasiwe. Ibibera aniwawe, wasiwe. Uko buce yuko gije, birusha hoku babibi. Iwo ushaje, wasiwe, changwa se. Abagutuye nibo bashaje morani baza ahugeze hose barabogoza girene amakuba yarugarije abantu urashaje
wasewe ukire mawari mwiza ariko narubu urahuza gurika Turahangayitse ntituzaho tuganisha ahazaza hawe Nahimana wasewe ukirema wari mwiza ariko ndurubu urahuzagurika Turahangayitse ntituzaho tuganisha Ahazaza we Nahimana
Inzara, indwara z'ibyorezo Iby'iki gihe ko bikabije isi irajya he Ubutayu bugeze hose tugane he Ubutaka nabwo ntibukitwerera none tugane he Arabitwa ko bakomeye barugarijwe araboro heje mugenzi bose ni kimwe iby'ubukungu ku isi yose ibikizewe dore n'ibihugu by'ibihangange biratinye
wasewe ukirema wari mwiza Ariko ndarubu urahuza gurika Turahangayitse ntituzaho tuganisha ahazaza hawe Nahimana wasewe ukirema wari mwiza Ariko ndarubu urahuza gurika Turahangayitse ntituzaho tuganisha ahazaza hawe Nahimana
Mara wasiwe urarambiwe Icyakora nabagutuye ngo barakurambiwe Na mubyeyi wakwihanganira kubona Umwana we bamuca umutwe bitwaje ibitambo Amaraso y'abantu none ubu n'umutobe kuri bamwe dore amateka y'uko mbona ari birenze wasiwe nyuma y'ibi uzazana iki mfite ubwoba
wasewe ukirema wari mwiza ariko ndarubu urahuzagurika Turahangayitse ntituzaho tuganisha ahazaza hawe Nahimana wasewe ukirema wari mwiza ariko ndarubu urahuzagurika Turahangayitse ntituzaho tuganisha Ahazaza we Nahimana wewe ukirema wari mwiza ariko dorubu urahuza kurika turahangayitse nituzautuganisha ahazazawe na imana turahangayitse nituzautuganisha ahazazawe.